kunda chane hapa moyoni. Peke yako umekaa, you're the only one. Tazama, tunapendana, mina ikufa kuzikana. Ananipa tende na mpa asali. Mpende msipende, wala sijali.
Wacha laiza nibakshie.